omumyuka wa sentebe wa district ya Luwero Viola Nanteza asabye abazadde okutetenkanya mu mbeera yonna gye basobola basobola okuza abaana ku masomero. Olusoma lwa ttaamu eyookubiri lwatandika ssabbiiti ewedde, kyokka nga waliwo abazadde ababadde tebannabakuza abaana ku masomero nga bakyanoonya ebisale by'amasomero awamu n'ebyetaago by'abayizi. Wabula Nanteza agambye nti wadde embeera y'ebyenfuna si nnungi, naye abazadde balwani masajja okufuna ssente basobole okuweerera abaana, nti kubanga okusoma kuyamba kinene nnyo mu kutereeza ebiseera by'abaana mu maaso.
Abazadde mbakuukirira mbakubiriza muze abaana mu masomero. Bane abazadde Luwero yonna mbasaba muweerere abaana. Nze ndi vice chairperson wa Luwero district, naye emyaka mugira ba mito, naye era kyava mu kusoma kwange nalimu ivu ekimala. N'olwekyo abazadde mbakuutira ezimu ku rights z'abaana abato, eddembe ly'abaana baana nga mubatutte masomero, ntwala abaana basome. Ate era abakyala bamaama bannakazadde b'eggwanga, omuzungu agamba nti when you train a man training the family and when you train a woman you training the nation. Bannakazadde b'eggwanga tuweerere abaana, ennaku zino byakyukamu. Abazadde abakyala bafanye okubaana mbakubiriza tuze abaana ku masomero, abaana baffe tubabuulirire. Twava ku nnono ey'okubuulirira abaana baffe, era abaana baffe bamaama, abaana tubalage ekkubo n'ekitangaala.